Records. Aliniambia kuna one day Diana B on this.
Teddy B.
Wengi walianza mbele yangu, saya kuna mtu mbele yangu. Kwa uwanja nasimama peke yangu, napandia wanaume naona tu pete yangu. Nashukuru Mungu kwa my blessings, na misi ishingi na my settings. Ata kuzaa tu na ingia trending, najua na waudhi sana wale wanipendi. Nafunga deals kama Ramadan, navuruga industry ki Afghanistan. Bad girl, deal done. Kichombaya nickname yangu Taliban.
Kabla mama hajazima, aliniambia kuna one day, nikijikaza nikijituma, nita enjoy someday. Kabla mama hajazima, aliniambia kuna one day, nikijikaza nikijituma, nita enjoy someday.
James Bond nite 007, na bring destruction kama 9-11. Wanasema nimewa boy 197. Na uyo katumbo ati nani baba heaven. Kama ni mi stari siwezi miss kari, na deliver kam kunga hospitali. Niki miss pari is a big worry free. Kam safiri ame miss gari. Nafunga deals kama Ramadan, na vuruga industry ki Afghanistan. Bad girl, deal done. Kichombaya nickname yangu Taliban.
Kabla mama hajazima, aliniambia kuna one day, nikijikaza nikijituma, nita enjoy someday. Kabla mama hajazima, aliniambia kuna one day, nikijikaza nikijituma, nita enjoy someday. Kabla mama hajazima,